nimedata, sina hata la kusema mbele. Wanasema nimedata, sina hata la kusema mbele. Wanasema nimedata, sina hata la kusema mbele.
I love you, sina la kusema. Ukipita kando baby boo, nitahema. Nitahema.
Nitahema.
Now come to me. Wacha na maringo yako, listen to me. Rose, you know, you my sweetie. Hebu kuja na michonjo kwa wazazi. Niko tayari kutoa kwenu mali.
You know,
penzi la kupenda.
You know,
wako mi sitachoka.
You know,
popote unapokwenda.
You know,
sitachoka kukufuata.
Madash, Mika Mwamba, Vultures, Tokwa Records.
Wanasema nimedata, sina hata la kusema mbele. Wanasema nimedata, sina hata la kusema mbele. Wanasema nimedata, sina hata la kusema mbele.
Baby nasikia ra chochote ukasema mimi sitosema la hata wakisema mimi sitokuacha watasema watachoka watalala
watasema watachoka watalala
hey watalala
wanasema nimedata sina hata la kusema mbele wanasema nimedata sina hata la kusema mbele wanasema nimedata sina hata la kusema mbele.